hadii soo gaar la markii
walaal lambaraad madan baa adii feeri bal laba jeer ay xun ku soo diray keewey marka
kiwi dambe 82 eber 324
kaaga dhiga marka la marsaa sir
hadii dhiga walaal kontin iyo leh 424 kontin iyo leh 424
pasar solo el reggae ku kala ku soo diray deegan u reggae iyo dadkii ka dhacay
ay wala
soo gaar hadda mana soo
ya
hadda mana soo gaar ya
Yeah.